Everybody na 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 na. Na, 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 na. Hey, jirani wewe. Imenitosha, hiyo neema yako Mungu yatosha. Imenitosha, hiyo neema yako Mungu yatosha. Imenitosha. Ajirani tuche Sija kuna bado Jirisna Jirani tuche Uliko unitoa Sija sahau Yote nime Just now, yote nimeandika moyoni. Wewe uliniponya na ugonjwa ule ambao niliangaika nao. Yote nimeandika moyoni. Ni wewe uliniponya na ajali ile ambayo nilipaswa nife. Yote nimeandika moyoni. Uliko unitoa Asija sahau Yote nimeandika moyoni Uliko nitoa mimi Asija sahau Yote nimeandika Uliko nitoa
Sahau
majirani tucheze. Asije kuna bado kota